studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde altinere nogay go lewru mars e biya jena yamle galbiri masilima e sappo din der maison de la presse Bamako jottinono do kabaruji do yumoro yidalo. Fedde sidiya woni be jottiki le leedi meedi ndi kanko Goodluck Jonathan Aljumar jabbinonde on wonno le nokko fa hande kambe laamu be pamrayno laamu hakkunde jahane waddirde le nokko laamu holli tiwidi duubi tati yottaade duubi didi haaja wadde e sallenguro wakasen dum woni fedde sidiya woni be biibe kana jabbade debbi sappo dina lebbi sappo e jeegom le jekete yonternde wondo bonanday di mata kasen nokko no dirte do konna be bihi mobile civil en kanye yabbiton bombor don kargay di no dirte bcd le on do wattu ful lamu banka soddu wiama himbe le hewbe kanye ciuta ton jaggal ko cioggu asansiji di ngabbi le leedi meden di ko kambe droboto mobilaji be dubbe bihi be ngara ngabbinde cioggu passe de jamar yo hore woror de ka holli timmiti mudno di do gulleji wori di won sembe kabaruji di min jogino do betande di bismillah modon e hedade kanko Goodluck Jonathan Aljumar jabbinonde on wonno le leedi meden di o yide laamu hakkunde jo yoga halaydi fu jowi kino jukkoyde kan hunciirede fewde iwde e leedi Mali ndi kanya fa yottade heejo heso ngobe kan daddude no wotidi kan wadirde le leedi meden di laamu keso holli tidana haaja wadde kasen duubi tati yottade duubi didi le sallinguro fedde sediya woni biibe kana burde lebbi sappo didi yottade lebbi sappo e jagon fa kebe famtare kedden wattu jore mbiyan tan dido kabaruuji min ngaram bir fitade dow majjul leey hono kikida ko salam inshallah en gardano kabaruji meden goddi kasen ko nayri bangal waydi denago leedi meden di kar goto urnodo nokku noddirte da gawon gandi do bomoko do wiama kany yabbi bombore dum lati sababu do si yimbe hewbe kany en keddile hen leon do wotto goto fuddo nokku noddirte birimbe idon lilamu bankasi wiama ko yar civil enogo yon kany en ciuta ton fa kebe famtare kedden Mamadou Samaseku
e wi goto ardibe compagnie o famdi fufu yimbe jeego mo heddike o do kasara o heba dum barmi sere konna duddo tol seware won ko bombore ira nde fusi dun ko hollita famdi fuf chapon njo en joni bele ngonno li odo kar wirudo gawo wattu bonandaji di dun holliti compagnie o barumbe fuf nabama to l'hopital souvenir dolo sewari fahande wi ardibe compagnie o kanon be hulti wide gendarme en puddi orgul fahande li wuddu leddi ndi to bankaston nokku berembe le commune touri jon en kabor be anditaka ciuti hakkinogo yon yimbele ane bedo amiru wulongo le kabaruji hebadi ton sutugol gol waddi wattu imadra lolringo zakat tagal rafkawral hippibe fande leedi do kabaruji hultama wiide dabaji kewdi nabama ciudi kewdi dun no ciumama bangi goddo dun hultama wiide jon en kabar hippuke do gellel duma le cercle 12 le kabaruji hebadi ton hewbe heddike hen hippibe bonni dun antenne ngaji telephone
le nokku no dirte tori yimbe lo wombe tombe kay kolliti metti muden sanneno dido golleji ngodi be bi hilama o wala ton wakkati fu gubede be no dirte tori sen de ngara heddan torrabe le nokkule de be bi ko bulfu haajar jewte yalla hono ima daraji kan wadde reede yalla nokkule mabbe de anandene kedden ne do goto ngondo tor ko sifido hen
e kabaruji de kemme Aljumar jabbene de wattu sen ker kikide de won ko be kippi do gennide yimbe gennidi doggi be nabbi dabaji muto ngaji kanya kata kata ni ngaji kikide kenya dubbe ngarti e be ko heddi e gennde ndi don ko kemminande ko fawi do kabar yalla laamu o halnama minadi kuma ndo bankas mo halnido kanye sous-préfet Diala Sagou arande djo holiti kan wiide o matinan kumpa laamu o on jamma fu ka wala ko bawmo wiide joni yalla o halni ben o halay ko farnema o kanye han darade e darnde mudun tanno denagu himbe sini on ji yi bonandaji an ngada yo sabe laamu o wala tonno
yimbe wonbe to bankasi to hakkilaji mabbe di an immi wattu joni o sanne no be to kollitiri wiide caggal ko dido bonandaji gondi e wadde le nokkule de be bi jamara wonde tonde kanye e lamu kobbe kanye kan gollidinde jeyal hon de na ko hani wartirle o don nokku kedda yimbe bankasi be ko cifi do hen
cerle ande gulende do
songo hale min tamti sanne tirus en gari njadi e noga njotto yimbe yu jati wembre mawde soni on baawi faabade mi le wuro amen e ciumi fuf fay gawri mum resino fay hunde heddaki ngade bo modon yalla don pabon jamara den haani gulidide e larmi gal do guldal dun yo humpitinde be sato fuf sunu ne dana buri ganyamun kabaruji sikki wala he bambural do mudu anga cercle le cercle amen to bankas tun e fuf balle diji de am suuta ma de am barado ni ndarra gorma o wada imadara yalla sultinde jamara de dabara mudum yata fe cagal tetugal kabbe
atinyana bo
ido kabaruji fodo ba hebde do bmm ande to don do pass facebook kanye fanjotu don compte twitter studio tamani pelle ɓe noddirta cadre distance parti politique leleydi meɗen ndi ɓe mbi wattu joni eɓe kaaja laamu o ƴewto yala hono golleji muɗum ɗi kane yoppirede ɗo e noga e joyi lewru mars waronono ɓe kollitiriwide ɓe mbide on wakkati laamu o hono ko laami ko hani haɗude wakkati nde ɓe gadduno bot mabɓe onde ɓe kokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi ƴewtede yala hono transition kesso hani joɗinirede leleydi meɗen ndi ɗum woni pelle cnt ɗeɗo ƴeyala hono hani wallitirede premier ministre kesso dow joɗine tawimo walda e fedde fouru Ousmane Niali Bouli
les communiqués o nde fedde dental parti politique ngaji holliti wiide ana yeli kanankoɓe heɓe garoɓe laamade ɓe darano tiɗɗallaji goɗu leydi ndi bangal politikaku keɓal e ndenagu e winde fedde o laamu hakkundejo kesso pat heedana fe goto hollita du ko anni wadde ko laaɓi hooreɓe nde fedde ana darte o laamu hakkundejo kesso ɓeyde daranade ndenagu leydi ndi ɗum tena hoore du fa wotteji laaɓuɗi gaɗe deƴere bangal neɗɗaku e politikaku ɓeydude gollidal hakkunde leydi meɗen ndi e gollidiɓe mum ɗum an han laatade kabaru arandejo e laamu hakkundejo kesso o ley windande nde nde fedde holliti mimse muɗum du taƴugol france 24 rfi ɓe mbi ɗum nangayɓe hakkillo saabi ɗum yani hakkeji himɓe ɗum woni ko ɓeydi hooreɓe nde fedde ɓe kolliti metti mabɓe du nangugol e uddugol kasu kanankoɓe hewɓe hono premier ministre kiɗɗo soumaylo boubey mayga timmode sini noga e joyi lewru mars ndu yettake hooreɓe nde fedde kolliti wiide sini kabaru politique mo nangayɓe hakkillo gon e joni ley muɗum on waylitaki ɓe gaɗa e boɗɗe mabɓe fuu dow tugade sariyaji yalla eɓe kaɓano nugal sariya e leydi ndi
wattu joni pelle politique mbiɗan gondi e laamu hakkundejo ɓe mbihi wala fuu koye jamare nde watta kasen laamu hakkundejo saabi de ɗum hollitiwide e birfitirta caggal hono golleji ko gollano ko fuu noon kanko noddirte nomu toggo laamiɗo fedde ndeɓe noddirte union pour la sauvegarde de la démocratie o hollitiri wiide wattu joni laamu koɓɓe fuu kane hokkidirde juuɗe kañe ɓiɓɓe leydi mali ndi pewte ɗiɗo tiɗɗallaji ko leydi ndi jogui keɗɗen komo sifiɗo hen do facci tan Ousmane Niali Bouli
le mali aujourd'hui
worɓe e rewɓe noddama wonande ikasa ministre heɗintingol leydi ndi e kañum e premier ministre o kañum e dun hoore transition o yalla hawrude e batu mawɗo o ɓe notaki leydi mali no mila wiide wakkat juni o koɓe hassidini tan yo hewtude laamu o minenne min jawti ɗiɗo sifaji ɗi gala nafa hande hakkille amen e mali woni yalla mine mbawa hinnade tiyalaji ɗi ɓeɗo kay koyɗol wondi yilade heɗintinde transition o kay mine mila yo wartude ɗo wonno mimila so ɗum no heeɓa lawol kala jiɓɓe leydi mali ndi ne hani ɓeydade tetogol dabareji biltude tiyalaji ɗi heɓude sababuji yirminoji leydi mali ɗum gonɗen joni ɗo yilade heɗintingol transition o yo latade tan gaño
mali
kanko ɗum woni laamiɗo laamu hakkundejo noddirteɗo colonel assimi goyta wiyama won asawer nde nokku noddirteɗo kuthiala joni no ara nde du hono yaltugol makko e ngallure bo makko nde ko caggal ko ɓanti laamu o ko wattu joni o yettoyiki hon yimɓele remoɓe toon haɓurimo wonɓe tonɓe caggal ko wiya mali kañum arti leyɗele gonɗe lerumde afrique nde kono ayiɗi bangal remde haɓurimo fa keɓe famtare keɗɗen kanko keƴƴaɗa men gonɗo fatou kuthiala to komo heɓinimin dow hen dow faccitan Ousmane Niali Bouli e Mamadou Samasiku
le stade municipal kuthiala ɗo jama hewi fa ana ñuɓɓidira woni ɗo laamiɗo laamu hakkundejo halde ɓiɓɓe miñagankoɓe ɓe assimi goyta yetti remoɓe haabo e imma daraji mumɓen gaɗi ley ndungu ƴaɓɓiɗo o misal mo ɓimali fo hani jukkude ley golle mo watta ɗo wonno ko hoorejo leydi ndi holliti wiide
yila gouvernement o yo yirwira leydi ndi ndenno onon no ndemoɓe rimoɓe ono kasindina
hoorejo laamu hakkundejo o darti du e ɓiɓɓe leydi ndi fuu dokkidira juuɗe yalla leydi meɗen ndi ana yalta e tiɗa allaji ɗi won ley muɗum handen ɗi
pabodiral e dewral malinkoɓe wawi remde leydi ndi kayso neɗɗo goto hoore muɗum nawi yo malinkoɓe fof immono joomu yalla haɓɓude gaño
ewi ministre kuminiɗo e yirwere crédit uji yettade goho lewru mars hitande 2022 nde ko ɓuuri milliard ngaji temedere cfa ko heɓa e haabo woni ko watta e juuɗe remoɓe ka noon hedde remoɓe ɓe ɓe kolliti ko woni e himmeji mabɓe yalla ko wodi handen ɗon ana heddo ɗum wonno ko abibu sunkara holliti wiide kanko wono délégué régional remoɓe haabo o nokku
lebbi jeegom woni ko joni nokku o tottimin caɗele kewɗo dun nawodi ndar ardiɓe ɓe tottamin wattu juɗɗo nden mawori eɗen mbawi heɓude ujunaji temeɗe jetti tonne uji ana hani gatene hakkilla coggu engrais yalla ndemoɓe ɓe ne heeɓa newa muña e golle mabɓe
hollitinde wiide heƴaɓe juuroɓe yoro so sant e bla kañum e duji hawrude e ɗum tokku thiala to fa golloɓe o golla ɓeyde huyanede ɓurɓe remude haabo dokkama guenariji ɗum wonno ko david kulbal heɓini studio tamani ƴiwde kuthiala
kambe drobotto mobilaji wom eleleedi meden di be kolliti wiide wotto jono ben garan kambe du beedude cioggu passe de caggal ko wiya cioggu asansiji di beedi kileleedi meden ni non be kollitiri wiide yimbe la nyu gadobe jahol e garorbe kay kolliti metti muuden sanne no hono odo golle worri fa kebe famtaade faande kedde Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku
to gar mobilaji sogon ko dawbe hewbe mimsiti be dari cioggu transport e hakilo yogabe dum tiidi nan sanne dawgol leleedi di wobbe kay holliti en kanno jondorade ngullo edugul
watto en daa yaade wuro amé ka joni dum tiidi mi sabu biye an sotte fa ujinaaji didi ko no arande ujinere temere jitti no na lilla mi ko cogo beediri be sabe cogo essentiel gasoil be dama sini e mbay wartirende cogo didi be ciotanno arande welam mi sanne dum burata yafinde mi
tudu kada mi rankon
kanon no sariya yambray to funno dido cogguji di kanko njeyo biye compagnie transport goto Abdoulaye Traoré holti wiide cogguji di dum bayra do ngon tafon
bon pou le mona pay
patti joni o kay cuggo o beydaka sabi lamu ko be amé wala fu ko mbimi do kabaru mum o gisse do min goni no min golliranno no min gollirta
kado anya beydugol cogguji transport di wonande syndicat bisngaji di yo iwde bamako yaade le leedi di kay dun tagal leedi
wakkati joni en kala hono kabaru dati kasen be kolliti wi leedi malindi hitande 2022 accident ngaydi beedi kasane leedi meden di yimbe le heddibe le kasaraji dati be jeehi fa yimbe le temere njegom e nogaydi don leedi di fedde no dati anazar le kany hokki di do kabaruji hodo fulati sababu mudo hodo wadi so hitande fu accident ngaydi dum beedot leedi meden di fa kebe famtare fande kedde Mamadou Samaseku Ousmane Niali Boule
sini do lay mawdi di ko sabim binta kasaraaji yo doggingol yabbetingol le gure mawde de yo rafite dingol sariyaaji laawi fayota draf andude sariyaaji laawi di jaati ay dum wonno ko jambe auto école ngay jogabe kollitiwide Ibrahim Jakite horeje auto école goto do bamako do
importance n'échappe à personne
ko goto dullahi no fakaaji fiungaaji di so hudde hecco yo yamroore jabbaade so boddejo yo daraadi olo o yo wattande hore mudo hakillo andan be kabar mum dum be na haani teddinde dum
mais pourquoi tu tentes à les
dum woni hakkilo agence nationale de la sécurité routière ANAZER e wi directrice o Djadji Sako ima daraji kani wadede fa han yalla kasaraji laawi ana boyto
les panneaux de signalisation font partie intégrante de la
panneaux ngaji di na jeyda e circulation o kanje humpitinta saraji dudati kala nokudo fengaji di tutta di hulta wiide attikiudi hawrutato den so wana di fengaji di mi jentan na bonandaji ko dum sambinta
ko latifu himbe yogabe ko tiwide ko sabim binta kasaraaji laawi yo bonugol laawi di wayotare bonugol wattu fu feengaaji tricolore yogabe du anapela humini bendena ku do laawi do wadgol mu en yurku yurkuji
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sikrab do katten beta hande do kabaruji de mbiyam watto nangiri en juude sanne ido kabaruji fodo ba do bema me ande to so ngadi www topere studio tamani topere org no noddi do odo numero fiamo mere mere mo do 37321 fande fande fe no ko nangal on do e ser yewtere me de ala woti wassalam sido tamani onno andir onno yotere meden de bete altinere fuddo hawaluji dum warta yowade wattu jonono bande kudde padde tede de so mu'intina dum inome imma daraji kandi wadede yalla bonude hawaluji kanye tunele de an buytole nokkule de dum wadde so sappo jitti lewru mars fu ido yambine le nokkule de wobbe anton jahan cubaye manaji yogabe anton antay butlaji boso wobbe anton dum antay pininga cuma kanye ko nande mudum fu ane ko hono gollobe dum fa keben famtar kedden Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku
Le magazine parlant de l'environnement.
Ebni kewi malinkobe ngado imadraji le waylitingul nyamaji do sato sukabe jande mun hebal lawul robe may robe worbe mun en madun talka en sardun yo entrepreneur en yogabe mabbe sedike wide kebal won jati e odo golle o
e o kalsi hewbe amen codi vilo ngaji e muto ngaji dun nafi min sanne sabi dungu ana fondi warde biden kan wirfitade wuro bon min kotta juude bole kullen min cubata do min cotti rawan dum e golle de kumini de golleji mum don an wada famin keba coggu somay amen min darano ko sukabe amen kasindini sabi min gala fu ballowo sini min cubi kulle de min naba min cuttero e golle de baylitoje be coode jud amen kilo fu noko e joyi on kalsi min nodoro to famin coodo ko men nyamata kanye sodde ko men jidi
bangal gollirde mawde sanuva na jayda e entreprise ngaji ngirudi sanne le weltingul nyamaji le mali sifaji bidde golle mum fufu be ngada fayotade weltingul teddana mahamadou abdoulaye traoré horejo ndedo gollirde sanuva
donc parmi ces catégories
les tundiji di sini bami misalu manaji bidde mo ina jodorde ono table bangaji jodorde forba kany kulle ko dereji bawi resede le mum
porte document A4
weltingul nyama hana fi yebede bangal lam ko be lidindi don ko liti kanko dunke hawalu docteur sidi lamin bagayugo
ko wawi hadde leydi fofude fu an hani antede ana moƴƴi ha walu waɗandu fa leydi heɓa fofa wara no moƴƴiri
gollirde humaninde kabaru cenam e torraji ɓiliɗi e tundi de NACPN holtiwide won dabariji piyaɗi bangal muɗum keɗɗanna ñarga dambili hoorejo kumniɗo cenam ndeɗo gollirde
min ƴewti politikako amen bangal laaɓal gotel e sababuji mum yo daranade wadde fa mbundiji ɗi daña ko nafi dabareji amama do kabaru waylitingol tundeji do politikako pawiɗo bangal laaɓal ene anni gollidinde e golliɗe kuminiɗe golleji mum fo jagotode fayotade nawtortode tundeji hono manaji
matière plastique
micitan wiide jogola tundi ɓuuri fof manaji eko nande muɗum heddi latade tiɗalla mawka ley mali wakkat joni o yo farati mawɗo bangal cellal ɓiɓe adama e hawalu ɓuuri fof torraji ɓeliɗi e raf yirwere guese eko nande muɗum joni ko gonɗini dunke en ɓe ɗum timminta yewtere meɗen hawalu hande yo en ji caggal joni
Le magazine parlant de l'environnement.